Funicate me, you. Ni manyere ma ifirin pe, ite manyere ma ya firin.